ilunde kol jungo wada jonde jam wada hakkun himbe joddibe dubinan en noga tatto en tondi kiwindi narrangal endan yiama sanne ele departement mo walam o endam sabu hirnyereje woldeje kewdi ko non wadno endan acciti ilunde warre joni himbe je ben ndari jonde jande kanyum buri wadde gornal lob
man ma sankine
rawani le wakati o men ciusa yaade der koli amin sako famila dene yaha der gese amma hande narral gadaade o miden bayi jodaade der gese illu subaka fanaga yana ko kulal gonfu wala der
ko kul siniga
wara okay wala
ande himbe tondi kiwindi wolaare hebaki chakam remobe awi demi ibe hettude der hakkilo fukkin hande moto am baqimi warde lumo walam ko denno neddo milata ko
ah bor sirka
mer mo tondi kiwindi karijo mamadou tabintini tejjere wadi ele commune mudum tondi kiwindi o
dan la commune
der commune tondi kiwindi o nimbe awi demi fana don ketta wodi du fanyalande hande no wala minenay to wi'a jongesa go riwa mal mane go pinga dilli
jonde jam tabita hakkunde himbe joddibbe hun non ko jewoto rewbe ko e mudun em maria karimu o debbo kagalo fileke gure kewde halde hala jonde jande enda
personnellement ki japande jena e jego mi yehi der mu miden kawra rewbe por yeyi dindu no gandana min ballam miden jewtide e ma mi hiidu bayla hebake
labari no
jonde jande hebake ele nokkuje kewde sale bawna lamido le walam o wi no wajibi tawe fedde jojjinaade ƴewtinonde tokka dum faawon
akoli pa madama
jonde jaw e patala hunde non ko wodi sanne den lele dino tondi kiwindi fi on buri sattude amma hande ibe tawa der jonde jam e patala do der wuro amendu nokkuje sedani keddi dom do sogeji kawjide filande naagu non baawan be jom o sabu semin kali fu ibe kettina non
wallahi gangadisi
dejjere hebama ko waddi dum kanyum wono baawde ko himbe fu ngati centimeter HD fi jodo kalde o kanyum wono hore majum Umaru Manga goto e chawirtedo odo santa
c'était tout un processus
sigila non tokkitaado der mun jodo haale wada fonnude himbe lebbi nay yaade lebbi joydu dum adi andem bayla hebaki jangirde makon wode dirtama dalila lural caka himbe galdu waddi ko loktoroje godo mabba ande loktoroje dendem dirtama no wodi dillunobe ci e mu be handen garti der majje departement amin o endani to neddo hidi fu yahan warta
ça reste toujours
capte lobol hebama e do fi o kan on woni wonko heddi ko han tay wadama won ko prefet walam commandant mohammadou zubairu hal
en accord de paix
no hani non dum wada kawride wakati warde wakati gan yewtinaade de ni himben don no dow tanu laabi tabintinde potal joddinaade din enda ko watta de ni no wodi to mujjine sey mujjine gan jonde jam ko tabbita no ada wakati
pour aboutir à la paix
de gol jongo do narral hakkunde lañi tontonde ki ndiko wada dum latage hono maande mawdo narral hakkunde himbe joddibbe kanyu e horebe ko e mudu en sabu leydi boydi e bolwale ba ko ta chadal ngodi de chadale hatta himbe joddibbe endam fu tinno tabintinde potal e pamral hakkunde lañi jottidi enda.